إثيوبيا waxay xireysaa safaaradeedii dalka Masar waxaana sabab looga dhigay dhaqaale xumo horay إثيوبيا u xirtay dhowr safaaradood oo ay caalamka ku lahayd hadaba warbixinta waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuune
safaarada dalka إثيوبيا ee magaalada Qaahira ayaa ku dhawaaqday inay hakinayso shaqadeeda laga bilaabo bisha October ee soo socota sababo dhaqaale darteed Benjiraha dalka Ethiopia ee u fadhiya dalkani Masar, Masar Marcos Tekele ayaa ku sheegay war saxaafadeed uu soo saaray in muddada hakinta shaqada safaaradda ay sii soconayso muddo 3 bilood ilaa iyo 6 bilood ama ka badan. Warka safiirka Ethiopia u fadhiya dalkani Masar ayaa sidoo kale lagu sheegay in gabi ahaanba safaaradda ay xirnaanayso muddadaasi uu sheegay inta laga helayo dhaqaale lagu furdaaminayo shaqada safaaradda. Warbaahinta Masar oo si weyn uga hadashay hakinta shaqada safaaradda ee dalka Ethiopia ee magaalada Qaahira ayaa ku macneeyay in ay noqon karto arrimo siyaasadeed oo aan la ogeyn ilaa iyo iminka. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli xisadda biyo xireenka Ethiopia ee u dhexeeya dalalka Masar, Ethiopia iyo Sudan ay ku soo kordheen isbedelo cusub kadib bayaankii golaha amniga ee qaramada midoobay ee lagu sheegay saddexda dal in ay dib ugu laabtaan miiska wadahadalka. Golaha amniga ayaa ku baaqay in saddexda dowladood ay gaaraan heshiis adag oo dhameystiran oo garwadeen uu ka yahay Ururka Midowga Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar, Saamix Shugri oo ka hadlay arrintaasi ayaa sheegay in baaqa golaha amniga ee qaramada midoobay uu xoojinayo sii wadida waanwaanta lagu doonayo xal u helidda xisadda biyaha wabiga Nayla. Dowladda Ethiopia ayaa si weyn uga cagajiideysa in heshiis qaanuun ah laga gaaro xisadda biyo xireenkeeda iyadoo u aragta mid arrimaheeda gudaha ah halka dowladaha Masar iyo Suudaan ay ku adkeysanayaan in heshiis rasmi ah laga gaaro xisadda ka hor inta uusan howlgelin biyo xireenka Ethiopia. Xukuumadda Addis Ababa ayaa horay u sheegtay in biyo xireenkeeda uu yahay mid horumarineed oo koronto ay ka dhalinayso halka xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum ay u arkaan mid halis ku ah saamiga ay ka helaan qulqulka biyaha wabiga Nayla oo inta badan dadkooda ay ku tiirsan yihiin. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.